table eyemitwala atano mbere table baji booking before ebera kebyo kulya mutula maso ebera wero design di bulungi so bagenda kuba na kalango kasawa nkomewo mbabulire chafe mbali.
Chenda, Akatone Zemkaga, Busoga One, Fama, Omoyo Gwa Busoga.
Ewe Sawa, Dirimeka,
Esawa Ida, Edo Bride.
Fuka, Yivesta Wo, Nia MTN Momo, Nga Wesiga Mwakapia, Akataika Wansu Wanusuluku, Oingiza Magoba, Uliruna Kuko, Sobala No Kwe Tolera Yo, Akapia Ko, Unawona Woke Endera, Nigaba Star, Chikuminka Gana Itano Star, Musavu Hash, Oluonde Ku, Yivesta, Uwako Zesa MTN Momo A, Enko Lano Mkwa Kuliso, Biko Beridwa, MTN, Awalala, Titu Komezekeka.
Soga One Radio, tulungamizi kwa chitongole, Echa Uganda Communications Commission.
Nyuma, akada nyuma kasa,
tokolanga kada nyuma,
tokolanga kata nyuma,
nalina mwe gomba kofika ye.
Anti abantu wena mwena mwena abamu istane, abantu ba wayo na ina busoga yo na yona. Pasta, mlokole, atongo zolu tambirwe, nga mukaga, tutandika na abantu be.
Abe makanga, omubu yende, makanga musenga.
Yes, mwena mwena muje, mwagire pasta mlokole, tugenda kujao, then nga musambu, tugenda kujao.
Nga musambu kujao, kugurandi pas garden.
Yes.
Bugembe jinja, bugembe
yes, abantu be jinja, mwena mwena muje, ndo ngegenda kaba nyo. Nyonyaba imbi banji lukoba kulukoba then nga 12
nga 12 tuli kagumba mu kisawa wao
ya endonge kabe abantu beyo mwena muje David Lutalo Juma Mlokole
David Lutalo tugenda kubera nga twate tunyumirwa mbagambye tingenda bawa egundi ngenda kubawa enamba yesimu mwabagenda okumpagira ewalu ni wansao kugamba nga kola chi aha awawa okude ansao yes katulina kako parampara
the answer foundation into sako Juma Mlokole ngai wa mone David Lutalo akanda nyuma live concert lukoba kulukoba
akanda nyuma
Imano unida masenyaraze Amalobo za gamezo lutiko Nga mkago gomwenda kome pilabili wetando Matani gine buyende makanga Musenta Nga musavo gomwenda Baliku Grand Park aneze bugembe Opposite Cathedral Bamalizele kaguba mchisawe kamuli Baba imi jondo daba mawele kendeko Kusume pagazo bugali no mpira Slejimba Ama tala lumamio Endonge watu kangalandu Pokingla mtuala gumo Viepe mtuala mini Emeze mtuala tano Emina kusawa kumina mbili nga jinguru awo Biwa kitwa Hansa Foundation.
Gwa ayagale namba yange yesimu eye chama eya WhatsApp genda ku TikTok account yange kulike namba yange ya Facebook obogende ku YouTube oja kusanga ye namba yange ya Juma Mlokole ulimba kadda nyuma ruina video runonye ko ne MP3 kakati gwa ayagale kumpagira ko booking table eye mitwala 5 olete nyazaalo olete mama tata olete mukyalawo n'abaana n'emikwano gyo kubeerako abantu 10 kusobola kubeerako abantu 5 tebo ya mitwala 5 okugibuukinga mu budde kuba tulina gidikoletinga atekeke ebyokulya n'ebyokunywa mu budde sobola n'otugamba byoyagalako ba nkoko ba mbuzi njoke oba oyagala tubisimanyi naye kale yeno enamba y'okubookinga tebo yeno nawe nga mugamba tuli 5 tuli 2 tuli 3 twagala VIP ticket ez'emitwala 2 jukiro kuyingira ordinary mutwalo kale gwe yanditazo kumpagira mu ngeri yeno li kansalo li mpya galagulira ku bantu bo ticket mwabesimbyewo enamba yine eriko ne WhatsApp atosobola ndo jikubako ene kwatagana na bivulu eri 0753 insanvu momwenda asatu momwenda 0 msanvu tanu satu nsanvu mumukaga asatu momwenda 0 njida mugumu awasose wabadde wafu 0 msanvu tanu satu nsanvu mukaga asatu momwenda 0 ngojo nyumirwe ongoleko tiketi tebo byonna nze Pastor Juma Mlokole muganda wa mumukwanu gwamwe ntambu dene David Rutaro nga mukaga ndi Makanga Buyende nga musanvu ndi Jinja Bugembe Cathedral nga 12 ogwomwenda ndi Kamuli Kagumba mu kisawe akadda nyuma live concert lukoba ku lukoba mbagala nyo mukama bankumire katusinkane mu linnya lya mukama wafe Yesu Munazaresi.
Tanya radio bingo bingo kubusoga wanu gwe tusubwa no bingo.
Tanya radio bingo bingo kubusoga wanu gwe tusubwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabeiwe mukazano.
Alright, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Wangulo bukaire wesente mama.
Buli muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibidi munana ndala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN. Koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one radio bingo, ewagirwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Kale, muna nge nongiru kujamba isu nukubanga kusima na kubanga tuwa likubanga. Okauliza chenda katonze mkaga Busogan FM Radio. Nendo kwa isu sayo kuwa makoboga ife iwe akajama isu nukubanga utuliza. Eda chika wendo gara diri mkaga muna nge da kapita kusawa eina tulijia kubanga tutambula. Nize mwini moze simu tali ikitiza erambenga kuongera yukatono tulijia kuwa nesawa ina neda chika asatu ya asatu na itasa na mkaga utido kubanga tuvira. Wedi nitipulua balaza kasiroti nikano tubani abakuru okuva mu MIPA Foundation nkani mama MIPA abangeide okuongera okujamba isuno kubanga atukobera ngente kateka bwediri tinte kateka dindi nte kateka da kubana anti tufuna okusoma okulunji ifo tuli awo atiti kubanga tuzira busobozi wabulo okusobola okubanga twala omukisa guno twafuna kubasali zedenda ulo mukose zidona dona 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 oyenda kosi ya busawo oyenda kosi ya business oyenda kosi ya kola mateka oyenda kosi ya bya mikono buli kosi joyenda buli kosi joulira aye kastobanga olina ebiragiro olina ebibyene ebiwandika ebisanira ebikwikiriza okusobola okubanga oja okola kose eyo wenda kujja maisi nokubanga obitawo atata kumakubanga aba basare mu university mu institution zedenda ulo mu college zedenda ulo ni mu levels zedindi primary mulimu secondary mulimu so ebintu byajja maisi nokubanga abigemagani ato mpola mpola era ebintu byasobola okubanga bitambula bulu ino so mwana mwana abawuliriza nabajja maisi nokubanga mugoberera nendo okubanga mbasima tubanaye wanobuli rwa balaza akaseruti nukano ya yongero okubanga ensonga adi tukobera bulunji ino embiko ofiseriwo ayiganga ofiseriwo nebusia yona ofiseriyo era ndi ntimbe kujamba sino kubanga moyambisa ofise zedo ebintu byasubula kubanga bitambula bulunji so ikiriza abenga tulamusaku atukobera ente kate kanga bwidiri nebiyaka tomana enzo kubanga kairi eriyo ebiyaka mukere tusanga ero kubona lamusaku abatuliza atusubula kubanga atandikira uwena uluna kuluno olwalero
tuyanziza nyesebo abantu izambala musiza amanya gego gemwantu mama MIPA mama wegwanga
nyenyabo
ebigambo ebyo byonna ebijja byogera ku radio kuno fetu byogera abamu bamanyi okunkubira esimu nagamba twawulira ekirango programu ngekoba eti mutali yakoba ati yes twongera okuggumiza oba okuba ku stamp ebigambo ebyo fetu badde tubiranga tuli kumpi okuggalawo emboozi eno kakati ate tugulewo primary primary tugenda kubako ne basalize tugenda kugabira abantu
aba primary
okutandikira ku P1 so abantu banji bankubira ate primary otulese wanona ne mulinde tuumule ngyokenda be tukwatewa
okay
kakati okutanula ku lwokusatu aba primary tugenda kubanga tutandise okubako n'abaana betunayamba mu taamu eno
okay
etandika ogu ejja kutanka gwa mwenda
ndozanga
mukaga
mukaga
ya kati tujja kubako n'abaana betugenda okulije salingo kutandika munaku
mukasera kano
ya nga tujja tandika nabo nga mukaga
okay.
Mwenda abantu abamu bajja nabereyo na roza nti tujja kulanga nga kino bulirunako
tukubasawo basawo
era olinako besimu naga maze banga nga mbawulira nemba gamba nti gobo ulianga tulanze situkiramu
oide
yes wemba nkulangidde olwairo mba ntegeeza tumolo jangu okay. Kwate kunsonga yo tulabe wefunajitusa ngabiri musatu mubadde mulangana ebirango bitwa babasale ezobwerere enteekateeka zaakolebwako dda abamu nebagamba batugambye mwasasuya dda abasawo yes ngabiri musatu omwezi guno tugenda kuyingiza bitwa babasale ezobwerere
ngabiri na isatu
omwezi guno
guno omwezi gwe
kati bwe guggwako tombuuza babasale yabasawo ey'obwerere twabibateerawo tubagamba biibyo fere tufude yobo vakaliru
yona yona jova
obukutu mudisi shizo neziri mugwanga tuwaba gamba kasamu vamu omuntu fere tuina buzibu kasoba muna Uganda abobo nabe tugenda kuwa basale sente zonna bayingira kwa abiri musatu
okay.
So mugezeko kulaba anti mwete kateka obudde buweddeyo bigambo byaffe bijja byetululira mu kusoma mu kuyiga mu kusoma kukenkuka kusoma then tutandise okuyingiza abaana bagenda Kampala University olwaleero abo nga bagenda kukola degree ne diplomas oba wavaawo bawavaawa nga twakusuubiza mwenna mutandise okulipootinga leero kitegeeza bwe tugamba nti essomero liguddwawo leero enkya olwokutaano olwomukaaga mande baba batandise okukola ki
okuba
nga bagenda yes nga bagenda kati mulimu abantu abamu betwagamba nti genda otereeze bino nabiri nabiri n'oba nga tonadda nkusaba bwe biba biganye nkubiraako era bw'oba obimaze nkubiraako kuba nze ndi kyakuddamu kyo gy'oli tusaba kugenda kusoma diguli waliwo abatusaba okwongerako ku mpapula ezo babadde banansi abamu babadde ba midwife okumala emyaka ebiri esatu naye ayagala ayongereko afuuke diploma mwenna tugenda kumaliriza nga ge mazima tukomanga 28
okay.
Omwezi guno atasobodde kuyingira ng'oli oyagala busawo olina ddi kirabika akako kaweddemu mukoma kati
okay.
Omwaka ogujja tuyinza obutasobola kutwala baddi yensonga lwaki tuluddewo nnyo nga tukiyimba kuba tumanyi kigenda kugwako edda nnyo najja ne mbagamba nti naye obusomesa bwa primary nga buvaawo ne bagamba olugezigezi oyo omusomesa
olowooza nti olukulimbalimbamu
naye tukubagamba no kalira eyinza okukyuka kuba gye baali tuddukira kalira eyo ne batukola ebyekisa naye abantu baalowoozanga nti tulimba bagenda okwetegereza ng'ebintu bikoze ki
bikyuse
ne tugamba grade 3 eno erabika egenda nga grade 2 bwe yagenda tulina essomero lyaffe wali eiganga simanyi tulina essomero lyaffe wano ng'oyise bugembe wanyange naye twagenda okutuukawo ng'ebirimu bintu birala oyinza n'otabitegeera basebo ne banyaba ebigambo bino tujja ne tubyogera gamba nemubanga temubisizaako mwoyo omulowooza twerogoza waliwo azoolayo nanga nti nzize wano nga mmanyi nti kibiina kiyaaka nga mmanyi nti oba nakyo kyatandise eggulo kiyimba osanga tuyinza n'okutuukawo nga kyabula naye neewuunyiza okutuukawo nga ekibiina
kikadde
nga waliwo n'abakyogera nga balina empaata ffe twayita mu mipa nga tetunaakumera mpalaata basebo ne banyabo mbeegayirira musogaako baati nkwewembye mbeegayirira mukisa gugenda ebintu bigenda kukyuka ojja kutuuka mu ofiisi yange nga byenayogeranga nga Busoga wano nga bikyuse nga biweddeko bifuuse expired so obeerayo ngaowakola senior 4 wali agadde okubeera kyoyagala okubeera omwana abeerawo ng'alina kyayagala okubeera waliwo omwana ajja gy'oli nagamba nti nze ne bwe mpeera nti njagala kuzaalisa nga newe omugamba nti kola famasi nti
kira kyendi kwenda
kiri kyenjagala so bw'obeerayo ng'olina kyoyagala tukusaba nti jangu okozesa omukisa guno ng'ebintu tebinnakaatuuka
okay.
Ne tubeerako n'abantu abamu nga ye ayagala bya mikono bya mu mutwe ebiringa ebyo nali wano ne mbagamba nti ffe bwe tuba tuyamba tetusosola mu ggwanga newankubadde mu langi oba mu buwanvu oba mu bumpi naye manya ggwe kyoyagala tulina abaana nga wa P6 yali agadde okukola ebyemikono tekigaana naye omwana ono amanyi kyayagala ate nensaba abazadde bajja mu ofiisi ate balekayo abaana kati woba obadde okola kansoling ate n'ogikolera omuzadde agenda okutuuka ewaka nga ate bifuuse expired nga talina byakunyonyola
so omuzadde n'omwana
nendowooza nti omuzadde waali badde ojja n'omwana tweyambe yambe ffembi gwe tukuyambe nafe tweyambe.
Okay.
Bwe tuwa omuntu message yaffe oba ne tumutuuzaako endowooza yaffe eno oba ne tumutuuzaako akasente kaffe ne tumusanga ng'ayina mu kkoona w'akolera. Mm. Tuba basanyufu nnyo kulaba nti omuntu gwe baakuwanga kaali lyali ggi efuuse ekookolima. Mm. Kiba kitusanyusa nnyo naye ensobi ze tukola omuzadde alekayo omwana najja.
Yenka.
Najja n'akapapula akawandiike ne peeni.
Mm.
N'omubuuza omwana ono yabisoma bw'ati ati kisobole mukubira ali masese.
Mm.
Katugambe. N'alirowooza nti omuzadde we mba njogera ne kugamba nti olunaku olwokusatu ŋŋenda kubeera yiganga jangu n'omwana. Jangu ne anti.
Mm.
Jangu n'omukuza yenna.
Akukuuma yenna. Akuuma
omuntu ono. Mm. Jangu n'ebiwandiiko. Kuba gw'oyinza okulowooza nti tosobola newekanga ng'osobola. Oyinza okulowooza nti tebiveemu newekanga nga bivuddemu. Naye nga tugasa emitwe ne givaamu omutwe gumu.
Mm.
So ne ndowooza nti gezaako nnyo okulaba ng'ojja n'omuzaddewo. Ate aba anaakusindikira omwana. Omwana n'atuuka nga tamanyina byakunyonyola avudde yiiri eri eri gye batuzaala.
Mm.
Sijja kwogerayo kuba ojja kuyomba oye nti era ffe baagerezaako naye ng'ate nange banzaala
eyo. Yes.
Kakati kiba tekitegerekese bulungi ani alina obulumi omwana ono y'alina obulumi
omuzadde
y'alina obulumi.
Mm.
Basebo ne bannyabo famire etavudde eyeroga mm.
Etandika kuloga bantu.
Kuloga bantu, naloga ddi. Nze simanyi ssabo gye liri abamu bamanyi nti okuloga ennyo liba ssabo. Naye n'okukolima nalyo libanga ddogo.
Okay.
Buli lw'oba nga tolina bikumala ogamba kale babinyimye kale balikiraba.
Mm.
Otandise okulogesa omumwa gwo. Ne ndowooza nti bwe wabaawo omuntu akugamba nti jangu oyota omuliro fubako nnyo otuuka oyota omuliro.
Okay.
Omwana tomunsindikira yekka kuba tamanyi by'ayagala. Omwana tomuwa simu olulimi ennimi zino nyingi.
Mm.
Osanga omuganda nga tasobola kwogera lusoga n'osanga omusoga nga oluganda n'osanga omusaamya nga omwana ebintu bimutawaanya.
Mm.
N'amasomero agamu ga kibogwe osanga omuntu nga wasiniyafo naye nga naye oluzungu lukola ki
lumutawaanya.
Omukulu kube simu twogere oŋŋanye nti omwana wange ali bw'ati naye tukoze tutya omwana wange wasiniya tu naye yakwamira awo n'azaala. Ebyo nabyo n'ebizibu tubisanga. Omwana wange waliwo n'abagamba mbu yetalaba lubaawo buli bye bamunyonyola yetabitegeera kale tusazeewo akoli kino na kino. Kati mmwe abasazeewo muyinza okuba mmwe naye ng'omwana ye agamba
ati
kubanga tetwagala kuwa mwana ono kkoosa ajeekokkola obulamu bwe bwonna.
Mm.
Tulina abantu nga bakomaawo n'agamba nakola dipulooma mu kino naye ate kati nkomyewo nkola dipulooma mu kino.
Byakola tabyenda.
Byagaana okutambula.
Mm.
Basebo ne bannyabo okusoma kyangu nnyo n'okkoosi y'okunoonya emirimu naye bagikole. Ei, nayo gyeri. Waliwo omuntu omu yajja okunsaba ng'ayagala kusomesa ku ssomero yaffe.
Mm.
Najja ng'ayambadde sapatu. Kkoosi yagikola oyo?
Abe.
Kiki ky'ogenda okunteera mwana? Era bwe yatuuka ne muga madamu oli musomesa nti ndi musomesa mutende kani yakuyigiriza nasomera kusomera bikozebwa ebiti.
Mm.
Ne mugamba olabika ogambo linga lwaki madamu oyogedde bw'atyo teri musomesa alitambula nga takubye kikalu
nga tali smart.
Yes, nga tali smart. Mm. Teri musomesa alijja kusaba mulimu nga ali mu sapatu kuba omuntu omulabirawo erina omanya nti sapatu eno yalikomyewa mu kinaabiro.
Mm.
Kakati gwe gyozitusa mu ofiisi yange okusaba omulimu kitegeeza n'omuntu agenda okusaba omulimu abamu batumye lwakuba tebatuteeseteese bulungi.
Mm.
Basebe ne bannyabo teekateeka bulungi omwana wo aleke kuswaza ng'oli ku nsi ye buli lwebamumma omulimu tuba tugenda kubonaabona ffenna naffe abamusomesa.
Mm.
Kati ne nsaba nti bwemuba mujja mu ofiisi mwerongooserongooseeko tojjanga z'okunsaba. Manya z'okusaba ayambala eddoboozi erisaba n'ayambala. Mm. Amaaso engeje ganaatunula.
Yes.
N'ayambala enfiri engeje zinaalabikamu akulagira eddala nti obwetaavu bungi nno abulina si bwe bakola.
Mm.
Gabika bulungi otuuke gye ndi nga mutuufu onsikiriza okuwa kye nnina.
Okay.
Twetaaga abagenda okuzaalisa be basawo.
Mm.
Be bayita ba midwife. Twetaaga abanansi muyinza okuba mwasigadde ebiseera bibaggwako.
Mm.
Twetaaga aba pharmacist nabo ebiseera bireka biweddeko abagenda okukola ebyokutabula eddagala. Mm. Tulina abantu abagenda okutukebera emisaayi ate.
Okay.
Si misaayi gyokka abantu bamanyi musaayi gwa malaria
okutukebera endwaire donadona
abaana ne bemuzaala temumanyi oba bammwe.
Mm.
Mm.
DNA
iye.
Okay.
Twetaaga abantu abagenda okusoma okukola amannyo n'okugajjanjaba baddento.
Mm.
Nabo tubeetaaga nnyo 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 kubanga gapu weri.
Okay.
Basema nebanyabo gapu weri. Abantu balwadde, abantu balina ebibaluma mukamuumu, bamu balwadde bibuno, amanyo gaminyesemu, amalagafayo gagagoka, bingi bingi betulina okutereza. So twetaaga abawala n'abalinzi okubeera baddento.
Okay.
Musobola okuntuukirako ekisawo ekiri, ekimala. So netwetaaga abantu abalala nga bajja kuba bakola kosi za radio, mawulire, computer, bingi bingi, masanyalaze. Bingi biri awo.
Okay.
So oliludda wa botogera ebigambo bino obiwulira. Netwagala obwana obwo buto tubuteekemu ensonga. Abaana abamu basomye kukula.
Okay.
Osanga omuntu nga tikyawo wa nasale yali mubi nga tasobola kweyogerako. Tasobola n'okweyanjula nga tasobola. Akankana bukankanyi bw'ati. Lumu nalina omukolo gwe naliko gw'amatikira ne baaniiza kansala. Kansala yakwata akazindawo ne kakankana n'essaati
yena
amagulu ne gajugumira empale ne zikankanya musajja bamugyeko akazindaalo. N'agamba oba mbaire ki? Oba nsonyiwa oba mbaire ki? Naye ng'olaba kyabaire tikyawo wa nasale ayinza okuba
teyali
mulungi bulungi. Basebo ne banyiwa mutuweleza abaana abo abamu twogedde ne tuli ekyemisana ekyeggulu abalala boogera mutali aliwa n'ayogera n'afuna omusaala eri abalala boogera n'agula emmotoka mu bigambo ng'oggyeko bino ebyobufuzi naye nga buli lw'oyogera abantu bakulabamu magezi omuntu we yasomera nawo kikulu nnyo w'osomera waawo omwana amagezi gayinza okuba nga n'abamusomesa bwebityo bwebityo basebo ne banyabo tujja kuba nga tuwandiika abaana abagenda mu siniya oba abalituula mu siniya oba abalimala P7 abo ba November tonkubira kati ngonga nti owanga ali mu siniya tu siniya siriya
saawa enu tulikubasawo
tokuba
tulikubasawo
tuli kubagenda ku university.
Aha.
University eriyo kosi nyingi nyo natongamba nti mbalirako. University ze mwofalinga kubanga university ebamu ebintu bingi.
Bingi ino.
Kakati gwe wekebere kwata senior yo mukaga ne senior 4 bwoba osobola kwata ne P7 funa yo bufananyi bubiri oba busatu ID eraganti wasome ekyo oje otusinkane.
Okay.
Yes.
Obone. Ngoka alina kuida. So kulinyira papa obone.
Yeah.
Na senior 6.3 maka.
Wali wakubya na gamba nti senior 6 najimala nali egombye okugenda ko mu university n'omubuzo ina point maker nagamba nti tulimu oba mukago oba musanvu oba kumi principal eri muki kamusoke neetegereze
nga taidi
nga tamanyi
bintu byangu ino
so biira byangu mwai mutali bikaluba omuntu n'omubuza principal kyeki ati yafuna munaana yawandi waliwo mukaga principal kyeki nga tamanyi. Kakati nzo kujajinga nkulage nti togimanyi gwe kwata bipapula ebyo ndetere.
Okay.
Ndeke kubuza bibuzo bingi bwoba wulidde ebigambo bino gwe kwata ya P7 kuba omuntu atandikira mu primary okwata senior 4 okwata emikaaga gyo giyinza n'okubanga giri ku simu nga temwasobola kujjayo
olw'embeera
temunabijjayo naye simu bw'eba yatuwa message eva mu UNEB tulina kye tulina okutandikiriza okukola.
Okay.
Obeere ng'ojja nabyo ngambe munange biibino bw'otuuka mu ofiisi yange bikopololo biteeke kapapula naye nga mmaze okola message eri yavaawa
otayidda bwidde na kapapula ng'owandise
ebyo nabikola ebya kifere kuba tetulina budde kati gwe jangu n'ebintu ebyo ng'ondaga essimu nti meseji yiino bwe mmala ogiyanganga nti bikopo biteeke kapapula tulabe
kale katufune ku w'amasimu ku 0754 47 9 kuba isimu osobola okuba nga obuuza ekibuuzo kyo tomana eriyo kyewandyenze okuba nga otegera aye nga tusobola okuba nga tukyogerako 0754 47 9 Busogaano FM. Alo.
Alo.
Amaina gwe niyo sinzira munange.
Hassan Buyende.
Hassan oli Buyende ese omukulu Hassan. Hassan yavire ku oba network. Busogaano FM. Webali kuuliza amaina gwe niyo sinzira.
Ono pindi ekyomya siku n'amafadali kasozi mutabane wa Yunusani Elizinga Paka.
Yes omukulu kyomya.
Tenda kubuuza ku mata moyo. Esente dititya ye.
Esente dititya.
Mwana asokerwako.
Esente muki era esente dititya.
Asokerwako yaliwa.
Mukyanti empigano mulimu okuba n'omwana. Ng'omwana oyo n'asokerwako mu isomero lye nga mpiire naye eno ng'amuleese. Dokwerandisa ssebo.
edo kwe wandisa mwana nga alija mnasale alikuja mchie
P7 simutu wala kati P7 chetumwetaga
kale baso gane FM alo
alo
amaina kunyo sinzi na mwana nga baba
alo Murwani Ashraf
Murwani Ashraf uliwa ya mkuru Ashraf
yuwende
yes sebo
asima usimepe zaidi
uli kusima kale webali baso gane FM Hello.
Hello.
Yes, sebo. Oba nyaba amaina go.
Amaina kangu ni nje nakere.
Ani?
Natero kuvula lu.
Yes, sebo napero libula lu aha. Ikibuzo cho.
Ikibuzo kyangu.
Mm. Napera yogera.
Napera twali serious tulomi mulala.
Musoga na FM alo.
Hello, sebo.
Yes, sebo amaina kunyo sinzira wechitibwa.
Ona kirunda ashirafu wa njinja.
Yeso mukuru ashirafu idinda baba nsimye okuliza ku munanga.
Nzando kutosa kwa kusima mpereza yema bana.
Eh.
Na kisenga bukuzo.
Kale, busoga ne fema lo.
Hello.
Amaina kunyo sinzira wechitiba.
Ndikata na Rogers.
Yeso mukuru kasada Rogers.
Nina mwala wange wapi bana aiwa alisoma dokita Korentia.
Mwala wachi?
Asuma piwa nae wa dokita.
Ayenda wa dokita oba alikusuma wa dokita?
Asuma wa ayakuenda nte ya ayaku yo mkuwe mse enda wa dokita.
Kale. Biso kane FM alo?
Hello.
Ameina kunyo sinzire nyabo?
Nde Sharifu kuwe Luka.
Sharifu uliwa?
Luka.
Hmm. Ichibuzo cho?
Temba nezo kusuma planning.
Hmm.
Sente gukukira kuleke okwege salinga sente mika.
Wezo kusuma plumbing kale. Busoga na FM alo?
Hello sebo.
Amaina kunyo sinzira wechitibwa.
Nona muise ganda tomba siwa na haigazi.
Thomas yes sebe na igaza ha.
Kumana wange wapi wano wambanezo mleta sente diwa sente mika.
Kale, kangema semba. Busoga na FM alo? Hello.
Hello.
Amaina kunyo sinzira mama.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
Ono haja tisani ye kabira mwiganga district na jende sub county.
Iye nyaba hajat.
Mba nezo kusuma fashion and design kibisoma soboka.
Eee. Kali, kange mbona asemba yu. Muna angayo gara kumangu mangu. Halo? Kale, weda kuikiriza mazimu tuga kumi yao. Tusobola okuba nga tuira mwabo, memale, tubone.
Omuntu wa kugamba nti omwana asokero wa konga wa P7, haba abo uzizaji. Somero ya primary, noga asokero wa konga wa P7.
Watukobo olina masomero agenda
huu. Mbasi mutegede bulungi. Kubanga umwana asoka musomero taba wa P7.
Yes.
Kubanga kubalata.
Eh.
Na yenga bukwe walaba bine mitawana. Omuntu aje mu office.
Bitawera ku isimu.
Omuntu aje mu office.
Okay.
Na ye bantu bafebesa asira.
Era
nalimba gamba bantu nti wo waliwo kulabula abantu bajja ne batula ku office zange ku gate. Natandika kubagamba nti office eri busy soko mpewa na emitwalo 5.
Kubisewo mangu.
Kubisewo mangu. Bwabanga yetolola abanga agende manju takomawo.
Okay.
So ntya nyo kukolere embaga embwa. Embwa ogikolera di embaga. Ngofumbye emmere nyingi no isula magumba. Embaga yaye ebera bise. Mugezeko nyo kanti mutuka mu office yange. Tuogere kubagwe bosubira okula mulatenze sibwe njo kula mula oliatu buziza nti asobola kusoma diploma fashion and design. Wakoma wa tetuja kwata mwana wa P1 tumuwe diploma
ngeri kubangeza kwa certificate
yes osokera ku certificate oba okujanga oli wa senior 6 ngoyagala diploma ya
fashion and design
oja jifuna yes
okay
oja jifuna ne waliwo kubimbu zanga ate wasiniafu kuba olumwe bintu byewunzika diploma tujigaba degree tujigaba certificate tujigaba
okay
kati goma nyi ogwawa oyimiridde otya nalimba gamba nti certificate nyingi nyo mu nsi muno mujinja ewafe buyukwe nemirirano nezi mute zigasa yes waliwo certificate zitaina maso
okay
nga neya jimuwa yanonye ekipapula bayitayo ku NASA na kimutimba nga ne bwagenda okunonya omulimu mu government bakiteeka mu computer
kizirayo
basebo ne banyabo twogera kuki tusobola kunga nti omwana wange wa P1 naye agala busawo okukuba mpiso oba oli kuki oba obala atabo oli kuki kuba nakyo kibadde kibuuzo noonya essomero eddungi ennyo nga linayigiriza bulungi omwana wa VM alibeera omusawo oba kyebadde ogezaako okutegeeza nga n'essomero eddungi teriri wala nnyo liri wali ku mipa ennyenga muntu kyayireko ku mipa ennyenga mulabe ebiki bye tukola
awo waliwo essomero
nalizimba nga lya organization
abazeere basobola okuleetayo abaana
bangi nnyo era gye bali
from nasa
era mujja kuwulya ekinaatuvaamu P7 kuba ekyo nkyetegekedde
okay.
Bulijjo siyisa bivulu si kuba ndongo si kuba bandi naye ku luno mujja ziwulya nga zivuga kuba mmanyi tukoze ekisoboka okulaba ng'abaana bano bayita bulungi mu ddaala erisooka n'eryokubiri basebo ne bannyabo tubagambye nti ayagala okwogerako nange yita ku mukutu 07 72
9 4 4 9 4 9
kuba oyogera naffe abali mu studio woba oli wa Airtel yita ku 07 52 0 7 5 7 4 4 9 4 9 4 9 ojja kuba oyogera naffe ffe bennyini olunaku olwokusatu tubaga nti tujja kubeera eyiganga sawa 3:00 njya kuba ntuseewo buli alina ekibuuzo oli luddawo oli mayuge oli luuka oli kaliro
oli bugiri
oli bugiri awo naye ba district oli bugweri oli
namutumba
busembatyawo oli mbale oli busia jangu olusinkane waliwo ensonga gye sisindika ku branch
okay.
Nga saawa eno wetwogerera oyagala kusoma busawo obudde buweddeyo nyinza obutakukkiriza ku branch ye Kamuli nyinza obutakukkiriza ku branch yawa nega nti jangu onsinkane kuba ebintu ebyo mba nina bikola mu bwangu ndabe ng'oyingira ogw'omunana teguko n'asatu ng'okyali wammwe oba sente weeziri oba teziriiwo ogenda kuvaayo mu kyalo biri kusanga eyo ebyetaago
ngojira ku isomero
kuba nansingi kanse egenda kutaka okutambula okubala abaana bameka betuyingiza
okay.
Alaidi egenda kubanga etambula abalaidi bebaliwa tulina clinical medicine tulina lab tulina abafamasisti abo ojja kwekanganga nabo alaidi bwebeebala ate gwe okyali wabweru kijja kuba kituleetera okutukyankalanya mu nteekateeka so ne tuvaawo basebo ne bannyabo abantu babateera essomero okumpi ate baagala kukola kyejo abantu bagenda Kampala University ne baleka clearance nagenda nga talina fayiro era bangi olwaliro bayingidde nabaga nti mugende ku ofiisi ya MIPA emale okusayininga wano bw'omanya nti MIPA yakuwandiika negga nti egenda kuwa basale jangu ono ne kye bayita clearance otambule nakyo bw'otuukayo eribireke kukusinasina nakukukooya gwe bw'otuuka waayo fayiro yaffe ebintu bijja kuba bitambula bulungi
okay.
nnyo bw'oba oyagala okwogera nange nkugambye yita ku 07 52 0 7 5 7 7 4 4 9 9 oba 07 72 0 7 7 4 9 9
ujja
kuba oyogera nange nze mwennyini njja kuba ndi sivinge ku simu eyo ate abamu kubanga tuli mu studio n'ogamba mukubira ate takwata abantu bano beewulize no bw'onkubira simu n'olaba nga sikutte ogusooka ddamu ogwokubiri bw'okuba ogwokubiri nga sikutte gweremerako gikaabye paka era bwe nzija nensanga ng'okubye ennyo nze mwennyini ŋŋenda kuba nga nkukubira ntegeera nti waliwo dimandi
okay.
Waliwo obwetaavu
okay.
Yes nga nkuddamu era nga twogera ate bwe mba nkukubidde tumpa mwana abamu ojja nakukubira n'oddamu omukuya n'agamba niwani gamba nzagenda kulo misikoolo yo naye ng'ate obudda yakola ki
yakuba
ne simanyi simu oba teziraga nti gwe okubye zilaga nti
choko oli ogokubira kwali kukubira
kati wenkudda muno oganda atenze nalese ko misikolo nzawo mbanzi jako kujaba nange
okay.
Basebo ne banyabo tubaniriza olunaku lwencha ku ofisi yembiko
okay.
Joli wayagala dotulaba obaddo tunonya obaddo ebuza abantu ababogera ndi balabadi encha sawa 3 njja ku bantu se mu ofisi yembiko
wali abuziza nti asobola okola plumbing abere mwana wabo
plumbing asobola okikola ne baba muwala ne baba mulenzi kisinziro yagala ki naye nabagamba nti botuka mu ofisi yange nofuna okuwabulwa kiriza kuba abamu bempa budde manyi nti wali bamaze ne bimutawanye njja muga nti twala wali ebbaluwazo
funo omulimo
funo omulimo kuba ebintu si byangu
okay.
Naye abamu atuuka n'omuwabula n'agamba abyangambye nze sibitegedde nze mbadde njagala kukola sepiki ate ngamba kola computer maintenance
so mazzi okubona ntatuukaana wale
asobola
okubitira
ayinza okuba atuukaana naye buli kimu kirina obudde bwakyo
okay.
Waliwo oluusi lwotunulamu ng'olaba computer nyingi nnyo ziriko job ziriko emirimu mingi computer eno bagisomesa ate ne bagisoma computer eno efa n'abazikanika nga batono kati waliwo abaana abamu abaze omugaa nti nedda okusinziira nga bw'onyinyonyodde ky'oyitamu kolamu TV kuba TV tugenda muyigiriza ajikola ajitondewo ajitekeko NBS ajitekeko NTV ajitekeko bukedde ye mwenyini ajiyungeko
okay. Eh?
Ye byakozawo nga bikola byonna 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 n'omugala nedda okusinziira bwenda bensi bweyimiridde n'amagezi go nga bwenkulaba kolamu TV
tusibula abantu
omuntu n'agaana obumulala nakkiriza basaba ne banyabo ebirungi bigwa byokya mu ofisi yaffe ebirungi mu ebiri bingi njagala okutumira ku mugerwa ttiimu gyese weebala okuba omupiira kubanga nkulabye ngaoli musajja w'amaanyi ntumiddeko abatuuze baffe ab'embiko njagala okutumira ku mukyala Kiroves Mukasa Mukosefu
okay.
Twali twebaza abamulambuddeko ali awo bufuula mwebale nnyo mwebayire ddala mubeere bulungi mweraba
kale zena ndikwenda okuba nga mbasiibulira ano era nga bakoba nti banange ensonga eno eyamamamipa eyamipa foundation mugitwale nga nkulu tusobola okuba nga tusomesa abaana musule bulungi nsigere nga nize Moses Mutalya tuyida kwira mutuwaganane mukama Katonda abakume zana Radio Bingo esena diriwo era oyida kujja mbaisi n'okuba nga odiwangula otavaawo minzaani eri kwidebe nga etolera otavaawo
Jeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto okuva mu Netherlands bakuleteire Breyer Pre-starter 30% Breyer concentrate 20% layer concentrate ni 10% layer concentrate eranga bakuleteira amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins aba Jeka bali kuiganga road ku kaline lingirire Stanley Road eri ku dipo ya Bell iwali kwenda okwebuza ebisinga okyalira ya face dayfe eiganga twagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ate kalireyo Bula moji veterinary drug shop. Iwali e kamuli. Tuka butuke kufamu ya ife. Awebu kwenge einuma wa kamuli girls. Ebi singa wo. Kwa kuziro ibili 00. Chenda na muenda. Chinana na muenda. Ana na msamu. Jeka Poultry Farm. Ebi enko kutuwa abimala.
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Sanya Radio Bingo Bingo, Busoga One Ugwe Busoga No Bingo.
Sanya Radio Bingo Bingo, Busoga One Ugwe Busoga No Bingo.
Nakazano, Zana, Zana Radio Bingo, Busoga One, what's happening with Nakazano?
I write them, Baba, Mama, Singa, Dada, because they sent to me, Don Kazana,
Wangulo, who can't ever send to Bahama,
but
mutumu wanguzi ni Busoga 1 Radio Bingo. Nika star, ibini munana ndala star mkaga hash. Kumukutu ogwa Airtel na MTN. Kozesa enkumebili donka. Tamu piniyo onige okay. Busoga 1 Radio Bingo. Ewagirwa Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board.
Wasuzo chomuji echiro chava lichitia. Bulungi on a rough for my cover to let to lounge.
Baby, don't
talk.
Massaging you and you're so warm.
Atenga Mwangazi, Mugungu, Mubidio Guluma, Kumla Blunji, Choki Bachuku,
Rose Form, and Siabiro
Saruganda. Go to Kumunkuta, go to Kumbakomba.
Nini, I can't do Kumbu Babukum. I can't get cancer, Lomovidi, Nian by the Nikola, I'm trying to so good. Look at us, Chokuma, Tavimba, Alcoholic Kumbucha drink, Chokuma. Omuri ebirunge bichamulo obwongo chakenenulwa Banaifa Babu Siro Foods and Beverages Limited abagani kwesanga matuga kulugudo lyese muto ekyokuma kya vimba alcoholic kikumbu cha drink cha mama Alice Jona Jona kubanga kitongole chekebedo mutindo kan UNBS yeda yatakwe chinkumu balagira buli muntu agize myaka 18 okuja maiso anwe yechukire duka eri kulyo kumpi osabe ka vimba ofuna oluvimba bakubira isimu 0753 Atana msambu hunka gana ina. Oba ziro msambu msambu ibili. Anana isatu. Msambu na andala ikumina ibili. Vimba. Alcoholic kikumbucha drink. The champion is drink.
Ronaldo just scored. Kylian Mbappe. Yamal. Harry Kane. Cristiano Ronaldo. Victor Gyokeres. And Alan Okero.
It's Mbappe coming on and scoring.
From the bowl of Africa to the heart of Spain. Star Times brings you football action you need. Season 2025-2026.
Lala Nukelo.
Starting August 15th. La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup. And our own Star Times UPL returns only on Star Times. Subscribe to Star Times Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Star Times Football. Kubeira Isi.
Isimu chikati lino, boyo ndo litaku, nivaa kubuve, screen, table na, bano ya chisimu chino chins. Sinye kaa nchimene, wati ni mfiro muru ndi mulala.
Nasiko mbibu simu chi.
Munaba afere isimu.
Ebi bie mbakoba nga, mwe wala hapa fere, nga masimu mogato ula mul Dalton Phone Center, mchibu gaidinda.
Iranga main branch ya iwe, ilikuniza mroad west corner, kuchizi mbechimi ufu, ngoja ku Centenary Bank. Baba na maduka abiri, okuli ingiliza Total Petrol Station, awali stage yembi kongereri soka. Liyamasimaga Infinix ni Tekino. Ateri okubiri. Liyamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale kuchizi mbecha Dr. Imbisibwe wana balina weiduka. Ate iduke December yo Lirik Main Street. Okuli ingiliza World Crane Bank. Gerama duka kuna gunaga Dalton. Obuna utia drops inga deubira kuli yao. Toja kuiduka liyo naliona. Awasira teardrop.
Jogla ni Dalton kusio msambu 0-1. Mka gana itano. Ata na muenda 0-1.
Utani promotion is back to Sako. Triple virus at 27 concert. Satanenga satu ogwa munana. Omwana wamwe. Triple virus rawuze miaka abiri mu musambu. Azatu digize. Mu NV40 look at the hotel iganga. Tudani kida baba. Ekibani cha kukwa na memvu. Uwaira na nati mekuwa ibiri. Bakasiru kuru na wakogera. Uwaibango wakubedo wafete. Mujetu muwagire. Ati ye wafe. Aba imbi banji na makomedi ya nizibabu wale kende. Kugambia. Igena kubera ndongo kundongo luima na komedi. Ngo kuingira mituwara ibiri. Emeze mituwara asatu. Goldi ya mituwara atano. Panange bigena kunyuma. Kuti meta fena tuweyo. Sata denga asatu August. NV40 look at the hotel iganga. Triple virus at 27 concert. Ngabata ire mwesente.
Chenda katone Zamukaga, Busoga 1 FM, Umoyo Gwa Busoga.
Oh, I don't know what
Ojie biume biyo mrembe.
Katino kakana. Kankwa ndulile Boss Sounds and Events Management. Habari nebiume biya kabi. Mchivuga jinja. Nga ye events rubogora. Ekube bisawe. Nebari kanga mwenama toga wawara. Baby furu. Haba kusedi sakona abarare. Chino chechiloto cha mwe. Atieno ye kayora bantu. Kumukoro gwona. Likwewe naba dano nya saundi. Goline mikone jenja uro. Mbaga. Kwanjula. Kutikira. Lumbe. Nemikone mirara minji. Tulina stage kakate. Kwa sana matara. Agamia miosa. Agamozora. Kwejoli noroza antika kuzimura. Eranga tulina tenti. Sakone decoration yowo mrembe. Office ya fe. Elia okubosi saloon. Kuma irombiri. Kamali road. Opposite neja frapeto station. Mujinja site. Okumanya bisinga wo. Sula notuku idako kusimu ya fe. Kuziro msambu tano muenda. Hasatu muemu. Abili mutano. Zero nya. Nga ye fe.
Sounds and Events Management. Brand ya tasaga.
Obuzito bw'ekintu tubupimira ku minzani. Minzani ekozesa mabaale oba akalimi. Akalimi weka sonka n'abo obuzito. Kyokka ibaale inene n'eribeede itono. Tereza obulimi bwombi aka minzani n'aka Busoga One tuwulire obuzito bw'amabaale. Bingi bye tuwulire aye ng'amazima gaabyo tigamaniikwa. Katubibeede okuva ye byatandikira tubikutere ku minzani tubona akalimi yekanaagwa buli lunaku olw'ebbali. Balaza okutu solu na kuhuru okuna.
Achenda katoneze mukaga radio omoyo gwa Busoga. Mukagwa omugonzi no mukutu kwori. Tusinzira mchibuga eche idinda okubanga tukuweleza. Wanukurugudo orwetebwa orwa school lane. Orugudo runo rwaganibwa wanukuli ingilize itendekele ya basawiri ya Jinja School of Nursing and Midwifery. Ningetisinzi lukubanga tukugereza. Tulikuchibanda namba ndala. Ate orugudo norikutuwala paka kuisomelo ya Jinja Senior Secondary School. Ndikuenda okwaniriza kuwewe na wena aliku atumbira mukaseera kano. Noku kwebaza nti ekyokola ne kisinga kuba ekyomulamwa. Ninze na ebale Ashraf inuma wa muzindaro iranga mudakiika amakumiana n'omukaaga dinedi tambwire kitegeeza nti ebula edakiika diri ikuminaina esaawe n'okuba ng'ekomenkerezebwa. Nenda okutegeeza nti ndiwo twida kubanga tutambulira erala okutuusa esaawa omukaaga edobwire oba omulida ayinza okweta. Edencho tuli mu program ya minzani iranga ena ku mwezi diri 18 tuli mu mwezi ogwo 8 omwaka 2025 ni gwe tulimu era ndi kwenda okusokera irala okusima mukama Katonda olwo kutusobozesa okubanga ati tukagera ekitiibwa tukimwekiza ngawe bagamba abakiriza abamu nti ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. So mu mbeera eyo omukama Katonda tuongera okumusaaka okumusaba n'okumusiima olwa ekirabo kino kye tulina. Abafunye ebirungi olwaleero alhamdulillah twebaza omutonzi ate era tubeebalizaaku olw'ebyo ebirungi byona byona byemutuuseeku olwaleero. Olunakube lutambulira obubi tubasaasira ku njokono okugera okw'omutonzi ate twabasaba okusigala nga mukaali bagumu obutageesa eisuubi. Mu kaseera kano eri abantu nga bo baviirirwako abantu baibwe mwena tubasaasira bambi tubasaasira ate twabagumya nti omukama Katonda n'agaba ate era n'atwala. Eri omukyala bambi einuma kwawo nali ndi kubitaawe uwe nga ndi kuserengeta kukirinye wansi. Owa boda gwe nali naye namubuuza nti muna omukyala ono akaaliyo. Yankuba nti omukyala aliyo. Bambi leero mbweine abantu abaidye okutaayo ekirango ekimubika. Omukyala oyo abamwidhi mwene Generous Guest House. Omukyala mwidukira ino yali mukazi muwagizi wa mupiira. Era ifa abawagire ine emipiira mu myaka egy'enkumi ebiri awo tumuidukira bulungi na irala abali na irala abawagizi ba Arsenal abali wa mukaseera ako akenku 2024 Arsenal rwetu alanga ekikopo nga tekubibwamu season ye mujidukira Arsenal yalina ebyamasanu bingi byategeka era kuyakomenkerezanga akamoro akali akanene bakategekeire wo mukyalo oyo ku Generous Guest House era twajayo wairenga twayite tuli bawagizi ba Arsenal abandi hairo akomanzi twayitu wangalira walala nabo bawagizi ba Arsenal ngechifo mwe tubonere emipira kitugaita twena twena so twayitu afuka family mukaseera ako so bambi omukyalo oyo muwagizi wa Arsenal rukurwe ya umwire aida kubanga azikibwa ebirango mebuulire biri wano kumukutu bali kubabikira Sumaya na Muswe alikubika nize naye bale Ashraf nendo kuidukiza nti akazano ko akazano kaife akazano akabusoga wanu aka Radio Bingo kakaliwo era wendogerera mukaseera kano omuliriza waifo mulungi ekyuma kirine sente de chukuterekeire era edijo kubanga bigabibwa yoli sobo banga oli omukwabo abandi enzo mukisa guno okubanga gukutomera idukira nti omukisa gutomero yeye tesetese when an opportunity meets a prepared person that person succeeds in life oba when an opportunity meets preparation it equals to it equals to success so mucho omukisa gwa Radio Bingo guliwo wete katika ngozana ngoniga star 28 ndala star mukaga hash wanigo ke wata mupini olino kuba nengu 200 kumukutu kastoba ku ku mobile money Airtel Money ni MTN Mobile Money. Emikutu eje ebiri kasenku 200 dibaku definitely oba omukwa abali kutangaza emikisa ejo kwe wangulira akasente akabusoga wanu Radio Bingo. Niga star 28 ndala star mukaga hash. Onigo ke eriyo bako busoko kwida ngabukoba anti welcome to Radio Bingo. Please enter PIN when prompted. Definitely ka star oba ko bwida ko na kukatono babulinde oyidafu no buba ko bundi obusemba yobukwane obukusaba okutamu pini kasota mu pini awobo ingire mukazano eranga olyo mukwabo abali kutangaza mixa ejo kwe wangulira akasente aka Radio Bingo definitely otuba tukubala nti oyingire mululu abo abajo kwe wangulira akasente aka Radio Bingo eyabusogawan abatamu mpia ni banaife aba Akzela Gaming Technologies Uganda Limited na batutamu mpia eranga na batusobozesa okuba wano twakutegeeza nti tangaze mikisa akasente kaida kubanga kakutuka ku Isha Allah omulirizo omulungi olwa leero abantu eri abeyongeira abajiro kubanga bapikinga nomination forms edokuwe simbao kuchifo echo wa presidenti obwe iwanga chitegeza achi nti abantu balina interest ya amani muntebe esoka mubukule mbeze obwe iwanga benda okubanga baingira mkaruru akama kumiabili abilino mkaga akajua kukubiwa mumwezi ogoro bereberie omwako ogwo oguli kuida hidu kila nkukobye ntirire na kudomu ezi dhiri 18 nine nsonga rwachi buliwendida kumuzindalo nga ndi kwanda programu nsoka na kutegeza nti ena kudomu ezi ni dino such that okuba nga kuteka teka no kukumani sote gere nti iwe alina interest eyebyo obufuzi na akaseera sawen abataso bwire kweta wa mubu myofu okusu nsuri bwa no kutaye biwandike byebyo bwegerese nga mulubirira okwida kubwana munigina na akaseera ebiwandiko mubenga mubitolayo mubikube kube kwenfufu bibaba okumpi such that akaseera weka tukira ako kwewandisa na akakika kebyokulonda aka the Independent Electoral Commission buli kintu kibataratibu eri abali kwenda okukyusa amaina okukola a deed poll mwena na kasera okubanga mukikolanga bukali chende dinti ni mwe abakozi ba government abali kwenda okwesimba okubana munigina na kasera mukasera kano ndowoza nti mwamaze irayira okubanga mwena mulekulire bifo bya government okwetekera tekera akaruru abali mukamyufu na iraraba RDC minister owa office ya president omuchara mire babirie babaranda yabawandikira kasera bwe kali katuse era twabona ba RDC banji nga bale kulire bifo byaibwe okwido okwetaba mukamyufaka NRM by God's grace oba kulwe kisa kya Katonda wali aba succeedinga ate era wali abantu abandi ebitatambulira bulungi bona bali eyo nga Haji Sadara Wandera wano ebugwe eri yajja mukamyufu yasobola okuvaayo bulungi era nga akawangwire okutaku n'abandi abaketabamu omukyala mubaka omukyala wa omukyala Amina Narugoda Mutesi yena akalulu yakayingira mu akamyufu yajja yavugania era yakawangula butini flaga beara owekibiina kya NRM mu district eye bugweri yale kuliro bwa assistant RDC ebugweri akomantinze kaningire ebyobufuzi olwensonga nenda okuweereza abantu bange so n'abandi ababifuna so ndoza abakozi ba government bali kulirayira buti akaseera kakuteekateeka ebiwandiiko okubanga ate mutangaza emikisa egy'obukulembeze edokera nti ne bw'oba n'obuwanguzi aye nga togoberere mateeka mukulekulira tolekulire ng'akaseera bwe kaweebwa mu ssemateeka wa Uganda definitely robo ja kuchallenging bobo okuvuganizibwa mukooti kunkomerero baida kuba atenga bakusazamu ekintu ekitabe kirungi ate ekintu ekikomenkereza nga sente domi womusolo dijire cheyononere so akaseera nakomube BTFTF nakurwa lero minisita w'ebyamateeka mu Uganda ononga muna kibiina kya DP tiwundi bamweta Honorable Norbert Mao lero ajire yatola empapula edokwewandisa mukalulu kabonabona akali kwidaka 2022 nomukaga okwidaka kwe singa nabanga abonekeire ku baroti kibachegeza nti omukuziguweze gwa kusatu ngavugania ku kifecho bwa president boti wanochegeza nti Mao yegaise ku bantu abandi orukarala oruwerera kwa bantu ekikumi n'omusobyo abamaze okutoolayo ebiwandiiko nga benda okuvugania ku kifo ekyo bwa pulezidenti okuba nga basuuza Yoweri Kaguta Museveni omugaati Mao isentebe oba pulezidenti w'ekibiina kya DP era nga amukiikiriire mu kutoolayo empapula abaire Secretary General Are Secretary General ono ni minister MP mu rukiiko olutaba omukago gwa East Africa nkani East African Legislative Assembly oba East African Parliament na tuireyo empapula kuba ni Secretary General achikirire mukamawe yatolayo empapula mukino Secretary General ategeziza nti ekibiina kyaibwe Baja mu National Delegates Conference era bakakasa okwesimbawo kwa Norbert Mao mu kibiina kya DP amateeka gakoba nti singa olondebwa nga party president automatically oba ofuuse presidential flag bearer mu idukira tabamiruka ow'ekibiina eyatyama mu district ey'embarara oba mu kibuga eky'embarara neyalonda omukulu ono Norbert Mao nga president ow'ekibiina automatically okusinziira ku amateeka aba akwalifyinga okufuuka presidential flag bearer owechibina. Mao, umwami owe miaka atano munana, yalaga ngena kudho mwezi ama kumiabili mwezi oguwa musanvu guweire, nti ali strategiki ate taktiko ino munsonga de edebi obufuzi. Chino ya chukola nkumibili abirinebili ti duzu duzu wanomu nansoni wamu. Chino ya chukola mungu mibili abirinebili ngena kudho mwezi abili mwezi gwali gwa musanvu. Bwe yakola move eyali taktiko ino. Joinzo okoba nti it is a strategic and tactical. Mungiri jia chikola move eno ya surprising. Oba yewu ni sabana Uganda aba singa. Weya sayiningwa. Endi kiriziganya. Nkani okukola aganira alala. Ni ekibine cha NRM mwechiri mu buyinza. Eranga mumbere eyo. Nga balowooza ye ni mundowooza ye. Nti aja kubanga a championinga okuchusa chusa kwa obukulembeze.